download and ndikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
When it cuts up a tally, when it cuts up a tally, tally.
Vera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.